down, fall asleep. Onde kumi mwaga mbuzi. I used to be your singer to fanaga no kire mijozi. Nande jenje no, je wande keke no. Masigano inakuwa bitwala, no mukwano gova gutwala. Nafune yamanya munaku, yamanya na watali sanyu. Yagumi love nafu wange, nagumile naku yange. Sikwe wana, kuno sikwe wana. Lavu jampa dende tedo kulo wazako. Ende tedo kulo waza. Hamkoda mina mod. Mod. Dia examina mod. Mod. Hamkoda mina mod. Hamkoda mina mod. Mod. Munange viloto vya kola, kaimba na teka yo kakuba. Muli jenda gaba mpulia, wachawe mixa no gulia. Kansubile tibiendi bioli, nemuno galo friendi. Weto alifem baby ale masubila bikuwa. Zenafune ya manya munaku, ya manya na watali sanyo. Ya gumiro bunafu wange, nagumile naku yange. Nze ngateka mumudu, kateba mfune mundu. Jemba mkumi haba mwegomba bajudo busungu. Amkoda mina mod. Mod. Dia examina mod. Mod. Amkoda mina mod. Mod. Amkoda mina mod. Sikwewana, kuno sikwewana. Lavu jampa dende tedo kulo wazako. Ende tedo kulo waza. Amkoda mina mod. Mod. Dia examina mod. Mod. Mod.